MSK Wii Family.
Double happy in this one.
We savage,
yeah. Hold up, me na roll up, yeah. Hold up, me na roll up, yeah. Na vile na kwenda juu, yeah. Pari limeanza na cheki pembeni na mwona mtoto. Mtoto mkali na jigonga, yeah. Mtexti, hey mama sita, sina kuita. You looking so lonely, oh my god, you smell fresh, fresh like yummy, yum. Taka niseme, baby, baby, jeteme boo. Nifile tu kusema muna muu. Yani mama umia muu. Watoto wanataka picha. Mabitos wame switch ya di filter. Na wa smoke like a cigarette. Na wa flashy like a filter, man. Everybody so dance, like despacito, despacito. Life ya msoto imesepa now.
Sepa now.
Wanzu tuli hasa, yeah. So acha tufimbe now. Acha tufimbe now. How? Acha tufimbe now. Acha tufimbe now. How? Acha tufimbe now.
Mwanzo nilizani kama utani. Mapenzi so pesa. Leo najonia hadharani. Yazidi nitesa. Mwanzo nilizani kama utani. Mapenzi so pesa. Leo najonia hadharani. Yazidi nitesa. Kila leo mfatali sema no. Kila leo mfatali sema hapana. Kila leo mfatali sema no. Kila leo mfatali sema hapana. Thanks to dear God. Yes, nyaka wana kuja pila woti. Wana mlimemba nyuma. Staki tena mapenzi. Waitari tapombe. Mapenzi no. Mapenzi hapana. Waitari tapombe. Mapenzi no. Mapenzi hapana.
Fuluki yoyosi. Life ya msoto. Imesepa now.
Sepa now.
Wanzo tuli hasa, yeah. So acha tufimbe now. Acha tufimbe now. How? Acha tufimbe now. Acha tufimbe now. How? Acha tufimbe now.
Yeah man. Tukitoka Toronto tunakwenda Loyo, eh, wanangu, eh, wanangu, eh, wanangu. Chaka, chaka, tumefika Mwanzo.